Ai, kia ora e te iwi, hakorongo mai nei, hakatata mai nei, ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iarere. Ai, kua hoki mai te ahorangi rā, ahorangi mākere mutu ki te āta matapakina nā kaupapa o te wā, hoino, ko te ūpoko kōrero i te rangi nei, ko te National Iwi Cheers From, nō reira me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e mākere.
Ai, tēnā rā koe, Joe, ara tēnā tātou katoa e hakorongo mai ana.
Ai, ko te mea tika kia mihi atu kia koe mo te Tauhou Pākehā. Me ngā kaupapa i mui te aroro i tēnei wā, hoi no, ko te upoko kōrero i tēnei wā, ko te National Iwi Cheers From. Hoi no, he kōrero wāu tuatahi ake ki o mātou whanaunga e whaitaringa mai i tēnei wā.
Ai, nō reira, te wiki kei te haere mai ka tū ngā hui a te National Iwi Cheers Forum. Ko te kaihakahaere, ko te chiamana mo tēnei hui o te forum ko Maria Meno Kapakingi me te runanga o Whangaro. Mā rātou e hakahaere i tēnei hui. Engari, ko e ruanga hui i te timatanga, ko ngā rā tūturu mo National Iwi Cheers From ko te taite me te paraere. Ara te rua me te toru o Pepuere. Ka kōrerotia ngā ripoata a ngā kaimahi, e mahi ana mō National Iwi Cheers Forum. Kua ki te au i ngā pepa kua tai mai, ngā ripoata kua tai mai. E jo, neke atu i te 350 ngā whārangi, hei pānuitia, mō aua ripoata, he nui ngā ripoata, mō tēnei hui e tūmai ana a te rua o Pepuere. Ka tūi nei hui ko Waitangi, te wāhi hei tūai we nei hui. Engari ko te hui tuatahi ka tū i te tūrei. Ko tēnei hui, ko te he wānanga, ko te ngō tēnei wānanga, ko te kotahitanga. He kōrero tēnei mō te kaikiri, arā te racism. E hara i te me e kōrero ana mō te racism, engari kia haka kāhore tia tēnei mea te kaikiri. Nō reira, kua karanga atu ki wētahi kai kōrero, kia hara mai ki te hakamārama atu i wētahi āhuatanga, e pāna ki tēnei me te kaikiri. Ka tū tēnei hui i te Tahua Roa Function Centre i Waitangi. Engari, mene hehe ana kautau ki te hara mai ki te hakarongo, ko te mea tika ki a rehi te tia. Ngā hui katoa a tērā wiki mō National Iwi Cheers Forum, mena kāhore koi e rehi te tia. If you're not registered, you will not be able to get into these hui. Te take e pēnei ana nā te mahi i kitea, e ngai tātou katoa o tēnei motu te take i rihaina te primihea. Ko ngā mahi weriweri, ngā mahi tūkeno, wēnei tangata kaikiri, arā ngā right-wing extremists, kia haka kāhore i ngā kōrero kato e pāna ki a ngai tātou tīwi Māori, kia kore e tukuna atu ngā pūte me wera atu me kia ngai tātou tīwi Māori. Ngā mahi kaikiri, ngā mahi tūkeno, o wēnei tangata, he mahi weriweri, Joe. Wēnei mahi, kua kitea, kua rihaina te premier i rungi i te mahi o wēnei iwi. Toru nui hu wēnei iwi, engari, te nui hoki o ngā pūtea, e urumai ki roto i tēnei motu mai i te United States. Nō reira, ko te kōrero a ngā prihimana, kia tūpato, kia āta haere i te wā o Waitangi, i taua wiki, i mua i te rā o Waitangi ki āta haere, no te me e heha ana wēnei tāngata tūkino, e mahi tūkino, kia kaua e tū aua hui. Kua ki te au i tēnei tū āhuatanga i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i te Noema o te rātau. E tū ana tētahi hui nui mō ngā iwi taketake puta no i te ao. E kōrero ana mō tēnei me te Constitutional Transformation. He hui haka hirehire tēnei mō ngā iwi taketake puta no i te ao, mō ngai tātou te iwi Māori hoki. Engari, kā hore wēnei tangata kaikeri e hihi ana kia tūtaua hui. Nō reira, kua uru huna ana ki roto i taua hui, hei warātou hihi kia haka kā hore tia te taua hui. Nō reira, te kōrero a ngā parihimana mō ngā hui ka tū i Waitangi, i te marama o Pepuere, tai atu ki te rā o Waitangi, kia tūpato. Tai reira ngā tāngata e hehe ana kia haka kā hore te ngā hui kato o ngai tātou te iwi Māori. I rungi i tēnā, koenei taku kōrero, me rehi te koutou, you must register. Me wai atu, me imere atu ki tō runanga, ki tō trust board reinei, ngā runanga a iwi, kia rehi ta tia koe. So please get hold of your runanga or your whatever your iwi authority is so that you can be registered to go into these events for National Iwi Chairs Forum. You will not be able to get into them if you're not registered. Nā, ko taua wānanga, te kotahitanga i te tūre, ko te kai kōrero tuatahi ko Tina Ngapa no Ngāti Porau, e kōrero ana mō te Doctrine of Discovery. Kia mōhio ai tātou i nōhea tēnei me te kaikiri. I tupu ake tēnei me te kaikiri mai i tēnei kōrero te Doctrine of Discovery. I puta mai i te hāhi katolika. I puta mai i te Vatican. A koenei te kōrero a te popi, arā the Pope, i aua tau o 1500s. Koenei te kōrero e pai ana kia haere atu koe, puta no i te ao, mena ka tai atu koe ki tētahi whenua, kā hore he Pākehā i reira horekau, he tangata e aro atu ana ki te hāhi kritiana, e pai ana kia kōhuru tia ngā tangata kato, kia tangohia, kia tāhaingi, ngā whenua, ngā rawara te katoa. Koenei te āhuatanga, koenei ngā kōrero o te Doctrine of Discovery. Nā, ko tēnei Doctrine of Discovery, ka haramai Hemi Kuki ki tēnei motu i raro i te Doctrine of Discovery. Kia tāhaingia, tēnei whenua katoa, kia kōhuru tia, ngai tātou te iwi Māori, kia hakatau reka reka tia, ia ngai tātou te iwi Māori. I rungi i tēnei, kua hakatū, te pāremata, ngā kōti, ngā kura, ngā mahi katoa te kāwanatanga i runga i tēnei me te Doctrine of Discovery. Nō reira e haramai ana a Tina Ngata ki te kōrero mō te Doctrine of Discovery. He ka nui wana mahi rangahau e pā ana ki te Doctrine of Discovery. He pai te hakarongo ki a ia e hakamārama ana i ngā kōrero me ngā hitori o tēnei me te Doctrine of Discovery. Te kai kōrero tuarua, ko rere ata Mākehā. Mohio ana tātou ki a rere ata mai te hokianga. Ko tana kōrero e pā ana ki te mātauranga Māori, arā ki te maramataka. He tino a tāhua te hakarongo ki a rere ata e kōrero ana mō te maramataka. Me ngā te mātauranga, te mōhiotanga i roto i aua tūmomo kōrero. Nō reire, ko rere ata te kai kōrero tuarua. Te kai kōrero tuatoru ko Wally Penetito. Ko Wally Penetito he ahorangi i te whare wānanga o Wikitoria, taku whakaro. Ka kōrero ia mō ngā āhuatanga me ngā kaupapa e pāna ki tēnei me te kaikiri. I ahu mai i hea pēhē te whakaro i pēhē te whakaro o tēnei me te tangata kaikiri. Pēhe tana mahi, e ahu ana ia ki hea. Muhu ana tātou, kua kite i te āhuatanga o te kaikiri, i te rihainatanga o Jacinda Ardern. Nā te mea, te hiahia anō wēnei tangata kaikiri, kia kaua e tūranga tirai a te wahine, kia kaua e tūranga tirai te ngā tangata taketake o te ao, kia tū anahe ngā Pākehā, ngā tāne Pākehā, hei rangatira mō te ao. A irungi i tēnā, e rapu ana, e arau atu ana rātou ki tēnei me te moni. Koianei o rātou tino hiahia, kia whai mana ai ngā tāne Pākehā whai moni. Hei kai arahi, hei dictators mō tēnei ao. Ka kōrero a Wally Penati tō mō tēnā. Ka tahi ka kōrero a Belinda Burrell. Now, ko Belinda Burrell, he kairanga hau, i te tari hauora, i tētahi whare hauora, i tētahi whare wānanga. Ko tana mahi, pēhe te whakakāhore i tēnei me te kaikiri. Nā he mahi tino peira wai tana mahi. Ko ki te au i ngā taukua pahure ake nei, i wanatuhinga, o he ātāhua wanatuhinga, mō tēnei pātai, pēhea te whakakāhore i tēnei me te kaikiri. Koenei taka kōrero ki a Jacinda, i te wā i tai atu e ki te tūranga o te premier, ko te tino kaupapa i tēnei motu ko te kaikiritanga. Ko tō mahi, hei hakakāhore i te kaikiritanga. Engari, ko hoki mai ki te kōrero mai ki au, me tāna kōrero mai ki au, e kore e tāia te mahi, tēnei mahi, ko ngā Pākehā anake. Mā te Māori e tautoko i ngā mahi hakakāhore i te kaikiri. Jo, kia hau nei, he tino mate tēnei te kaikiri, he mate Pākehā tēnei. Kore e tāia e ngai tātou te iwi Māori te hakatikatika i te mate Pākehā o te kaikiri. Engari, ko te kōrero a Jacinda Ardern ki ahau, e kore e tāia e te Pākehā anahe, te hakatikatika, te hakakāhore i tēnei me te kaikiri. Nā kua kite i ngā mahi a Belinda Burrell, me wetahi o ana hō mahi i ngā mahi hei hakakāhore i tēnei me te kaikiri. Ka tahi ka kōrero a Bill Hamilton, te hui a Bill Hamilton, mō tēnei mea te National Action Plan Against Racism. Nō reira, kia hanga tētahi rautaki, hei hakakāhore i tēnei mea te kaikiri. E mahi ana te Human Rights Commission i tēnei mahi i raru ko te rangatiru o taua mahi ko Ming Phoon. Ka rō e mahi ana te Human Rights Commission i tēnei mahi, engari i tēnei wā e tuhituhi ana i tētahi ripoata i kēnei he National Action Plan kia hakakāhore i tēnei me te kaikiri. Nā i mua o tēnā ka tū ngā kaikōrero Rereata Mākehā, Wally Penati tō Tina Ngata, Belinda Burrell, hei pātai atu, pātai mai, kia rātou, ka tahi ka kōrero te kahurangi Naira Glavish. Tino pai te hakarongo kia Naira. E kōrero ana mō te protest as resistance, me te kōrero Naira mai rāno, kia kaua e tuku i wēnei tangata mahi tūkino, kia mahi au a rātou mahi, engari me tū, ki te hohai atu ki a rātou. Koianei te āhuatanga i roto i a Ngāti Kahu hoki. Kia kaue e tukuna e nei tangata ki a mahi i a rātou mahi kaikiri. Engari me hohai atu ki a rātou. Koianei hoki te kōrero a Naira Glavish. Ka tahi ka kōrero a tētahi tangata ko tana ingo ko Hohepa Thompson. Ka kōrero mō te Art as Resistance. A koe kite e tātou katoa. Ngā mahi toi ngā tāngata Māori he maha, ngā kaimahi toi, ngā artists, e mahi ana ngā mahi e hohoi atu ana ki tēnei me te kaikiri. A ka tahi, ka i tērā atu hui mō tēnei, ka tū ki Mangunui, Mount Mangunui, ka tū, oh no, i tū ki Tauranga. Ka kōrero rātou mō ngā mahi toi, hei kia mahi a i roto i ngā hui. So, sharing art and poetry, and creating poems and creating waiata i a mātou e hui ana. Nō reira, there is about quarter of an hour, half an hour set aside just to listen to poetry and share art about how to resist racism. Koe nā katahi ka kapia tau a hui. Nō reira, he hui ki a hau nei, he hui whakahirahira tēnei, Joel, koe nei te hui tuatahi mō National Iwi Tears From, ka tahi i te Wenerei, ka hua tū ki o Tangaro Marae, mō ngā kamupene a iwi, the asset holding companies, ka hui rātou i o Tangaro Marae, a te taete, ka hoki mai ki Waitangi, ka kōrero mō ngā ripuata, a te praere, ka kōrero ki te kāwanatanga, ki te Premier Haupea, mena e pai ana kia tai mai rātou, mena ka haumarutia, katoatia ngā minita, ka haramai, ki te hui a te praere. Nō reira, koe nei ngā, he ka roa aku kōrero, engari koe nei ngā mahi a te National Iwi Tears From.
Engari, kaore roa pēra ki wero ngā ripuata ne e mākere. Painua wene o ngā kōrero kia mōhio tia ai ki o mā te whanaunga e whaitaringa mai i tēnei wā. Hiaha ngā aha, hiaha ngā kaupapa, ngā upoko koro i tēnei wā me pēhia rā te anga haka mua o mātou hapu, o mātou iwi i te rongonga atu ka heke mai Jacinda Ardern mai tērā tūranga premier kia tukuna atu kia Chris Hipkins me pēhia rā te anga haka mua mō tātou katoa. Hoi no he mihi kauna kia koe mō tēnei o ngā tauhau. Kiti ana e rongo ana mātou e mahi pau te kaha tonu ana koe ki weni o ngā tūmomo kaupapa kia kawarawa tia tātou e waiho kia haka papa no. Wene o ngā tūmomo take, te kia kau e tūreiti ki te haka tika i wene o ngā tūmomo take kumua te araoro. Hoi no he mihi kauna kia koe i tēnei wā, no reira kia matara kia ora.
Ai, kia ora Joe, kia ora tātou kato.
Ahorangi mākere mutu me wero o ngā koro e pāna ki ngā tino kaupapa ki mua te araoro i te tainga atu ki aua o ngā wiki, ka nui i te Tiriti o Waitangi, me ngā mahi nui o ngā heamana, o ngā rangatira huri no i Aotearoa. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko tika, iwa te kaumāwhetu, ira tahi te iarere.